Zest is on this beat, ladies and gentlemen. Boom.
Amazing sounds from the
Sema nikifanikiwa nikuite mbwa. Sasa leo nimefanikiwa, acha nikuite mbwa. Yule bebe uliosema nikipiga nikipiga nikuite mbwa. Sasa hivi tuko keto tunakiwasha, sasa vipi unasemaje we mbwa? Mbwa kama mbwa, mbwa kama manono, sasa nataka uweke we mbwa. Mbwa kama mbwa, ulionyonyoka manyoya, maki kwanza ncheke.
Tena ukasema umekaa pale nikuite mbwa.
Aya sasa bweka. Simba ikishinda, ikishinda tukuite we mbwa. Sasa Simba imeshinda, tumenunua mifupa, tunataka tukuletewe mbwa. Ulisema siwezi kununua gari, siku nikinunua eti nikuite mbwa. Leo nimenunua, nipo kujenga banda, nataka nikufuge we mbwa. Mbwa kama mbwa, mbwa kama manunu, sasa nataka uweke we mbwa. Mbwa kama mbwa, ulionyonyoka manyoya, maki kwanza ncheke.
Tena ukasema umekaa pale nikuite mbwa.
Aya sasa bweka.